Umlenze ilegs zodla mabonasi wemens andifuni muntu to men wazane mali yakho si spend khokheli isikhathamu like rent muntu ongena mali I can't yo I can't